Ebyama kuzi Uganda bietunda kukatale Kebweru bicha sango kusomozewa kutali kumu omuli ya misole mingi abatunda ebyama kuzi bino jibabi nikibwa sako obukwa kulizo wekusa kumutindo ogwetagisibwa mukatale akensiyo na bino byogeddwa banama kuli ronaba ntusechinomu abatwala ebyama kuzi mawanga amalala okuva mu Uganda bubabade musisinkano ne Investment for Industrial Transformation and Employment nga kino kiri wansi w'ekitongole ki Private Sector Foundation. Abamu ku batwala ebyamaguzi bino bagamba nti wabuleera basanga okusoomoozebwa olw'okugenda mu katale awali abantu abafuna amabanja ku magoba amatono songa wano mu Uganda gafunibwa ku magoba agawagguluko kati kyokka aba invite bagamba nti wakyaliwo omukisa eri abantu bano ogw'okufuna grants nga balina obuwumbi 148 okuva Uganda omukago gwa Bulaya sako gavumenti okuli ya Germany ne Netherlands okuyambako abantu bano okutumbula bizinensi zaabwe.